kutya una masakale lomba gamba pasta nyanza ingiteo ate mafuta agamenya nemiti baby rwate biwonye komba labi wagali amafuta agamala kutuleme je chikana malukuno funo mukisa yajanga saga museta banji mujukira kanisa netanika era banji mwala bechibati yali atumitwa omoyo wa mukama muliko endwa dazi sabita bali abavu kati bali na motoka kampani zikoletwa badde mujulizi kubyamagero basirimu abawonye kuba wadde obujulizi nga ndi wali kathedre zimbitwa etuza omutwalo gw'abantu Adonai TV ejja kumpewo studio z'amala okuzimbwa mujje tusabeko mubikitole kya kyesita pasta nyanza akwanirize ebyakusiba bijjagenda mujje tusabeko mubikitole kya kyesita pasta nyanza akwanirize ebyakusiba bijjagenda pasta nyanza mulimi nyali na business nyingi ezimala asomesa bantu okolope mubafu Ensibe yali ekubye bajja ku chaji ne bafuna omukisa Bebazimbye kathedro temuli muzungu kyobayamba Kati nawe osobola nnyo okukusabira n'ofuna omukisa Kukyokola namukakasa alina ebyuma ebikuba emmwanyi Ate naye azirimye nnyo n'amatooke mugalabye seeta Katonda wanyanzi mulamu mulabyeko ng'akola amagero Mujje tusabeko Chache seta Pasta nyanza kwa nilizibi Akusiba bija genda Mujia tusabiku Mubikitole chache seta Pasta nyanza kwa nilizibi Akusiba bija genda
M Records
Musajja mumulizi wanjiga Kube njiri ateyo bulamu Bigamba binji bibaddewo naye mukama muwaddukanja Ne Yesu yayogerwako tekyamulemesa mu kukola emirimu Tugambo sitani yaluletera n'okkirizo kussa mu busibi Enkoko bw'ogigoberera byeridde tolirya kisambi Weekwata kifi kya nkoko omanyuule kye bayita omuwula Ebyengambo nabivaaka gawala y'engambo tezindya Zenonya mutu gyalina ow'amaanyi tabula balabiri Pasta nyanzi ndibana y'olwaleero paka n'olwenkya Kubalina bye neetaaga nsabira nnyo nenfuna omukisa Nasatu mulumu tuli mukono ku kisaawe kya disitulikiti Mu maaso ga kkooti wetuli Desemba kwolwo tuggweyo Abalema abatambula ebyakusibwa byonna bikutuke Fireworks zibwatuke tuyingira omwaka na muliro muliro Abayimbi we bali amafuta agasigibwe Buli muntu asabirwe omwaka omupya tugulumbe nalo Mujje tusabeko mubikitole kya kyesita Pasta nyanza akwanirize ebyakusiba bijjagenda Mujje tusabeko mubikitole kya kyesita Pasta nyanza akwanirize ebyakusiba bijjagenda Mujje tusabeko mubikitole kya kyesita Pasta nyanza akwanirize ebyakusiba bijjagenda